Siku moja nitakuwa juu, leo ndoto zangu zime come true. Na nywea vile vikombe vya meza za juu, kichwa chini, nikiwaza itakuwa lini. Sikuwa na wapuni ya mini, nikasema itakuwa tu. Say I believe, siku moja nitakuwa juu, zile ndoto zangu zime come true. Na nywea vile vikombe vya meza za juu, kichwa chini, nikiwaza itakuwa lini. Sikuwa na wapuni ya mini, nikasema itakuwa tu.
What you think, what you believe is a destiny
for you.
Destiny for you.
Destiny for you.
Destiny for you.
Destiny for you.
What you think, what you believe is a destiny
for you.
Destiny for you.
Destiny for you.
Destiny for you.
And nobody else.
Nimeshikilia imani tu, hata wanaotaka nianguke,
usikae
kuniona niko juu.
Kama mbale mwezi
anayepanga ni Mungu, yeye ndiye ajuaye kesho
yangu.
Anipae nguvu, ndio maana naanza na Mungu.
Nilipotoka ni mbali, bila ya imani wala isingekuwa rahisi. Nimepishana na wale wale mafari, yeye wakukatisha tamaa. Ila
siamini, ningeshikilia imani
yangu,
hata wanaotaka ni yangu. Usikae kuniona niko juu.
Kama mbala mwezi
anayepanga ni Mungu, yeye ajuaye kesho
yangu.
Anipae